Nsekera muri mujikonde
Bosa poe
Ujambo na vona webute Nechibade chikuto vute Chivutate Omwe wange guwe wede webolo njiku Boso kolo mienyo Gwendali kolo lisi wendi Omu kwano yesu ya nondam Naona kale na kweyo Yaja usitani ni mitya goje Alikumpi na fe
Omoyo omuna
Alikumpi na fe wano
Omoyo okwagala
Alikumpi na fe
Omoyo omuna
Alikumpi na fe wano
Omoyo okwagala
Omugugugu munene tochimanyi Kiriza kusumulule Batimayo ye yali muzibe Buno bwebo julizi Omusajja yajule kisamunda Batite ya mulekerera Bwe yawulire eddoboozi lye Niye waliriza Wali wakumacha mu lugendo lwa Yesu Bwe yaveyo eriko Ekigambo ky'obulamu Wabula kikulu bw'obeera kwe Namukowola kyomwana wa Dawudi jango nyambe Omukono gwe mubonya amasoko muzibu lwa mukwatako bwati nawonerawo
Alikumpi naffe Omwoyo w'omunda
Alikumpi naffe wano
Omwoyo w'okwagala
Alikumpi naffe
Omwoyo w'omunda
Alikumpi naffe wano
Omwoyo w'okwagala
Mwana wa Dawudi Yesu somosa Emitego ja sitani minji tegulira Ebirungi mutali bulungi dompa Omwana batye nkulembeze kuba n'ekisa Amasanyu mu bulamu ng'agalanga naye Nesigamye kugomala ensonga yange nkulu ddala Sabo yanukule bulya kukubira omulanga Alikumpi naffe
Omwoyo w'omunda
Alikumpi naffe wano
Omwoyo w'okwagala
Alikumpi naffe
Omwoyo w'omunda
Alikumpi naffe wano